Siqembu le Democratic Alliance siyisavakashela iForensic Laboratory esePretoria eTshwane ukuyoqiningisisa kahle ukuthi yini eyimbangela yokuthi kube khona amacala angakhona ukuthi aqedelelwe ezinkantolo, amacala ekakhulukazi abandakanya ukuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane esaye siwabize phecelezi nge-gender-based violence and femicide ne-statutory rape. Ucwaningisiso lwethu uma sifika siye sathola ukuthi i-forensic laboratory banama-case e-DNA andlula ey'nkulungwaneni ezingamashumi amathathu abangakawenzi, okuyiwona futhi esikholelwa ukuthi yiwo aholela ekutheni abahlali okanye abesifazane ney'ngane bangakwazi ukuthi bathole ubulungiswa, ngoba ubufakazi obuqinile ekutheni bahlukumezile abukhona ukuthi bubonakale. Sizothi siyinhlangano sithathe zonke lezi zinto esizitholile siziphakamise ePalamende, senzele ukuthi iPalamende ingenelele ukuze wonke umuntu ohlukumezekile akwazi ukuthi athole ubulungiswa ngesikhathi futhi esifanelekile.